Asomafoɔ no nnwuma tie dwonu mmienu.
Anuanom ne agyanom, muntie mano a meyi makyerɛ mu yi.
Na ɔtee sɛ ɔrekasa Hebri kasa de kyerɛ wɔn no, ɔyɛ kum koraa na ɔse.
Meyɛ Yudani a ɔwoo me Tarso wɔ Kilikia, na ɔyɛ ne me kuro yi mu Gamaliel n'ase. Na wɔkyerɛkyerɛɛ me agyanom mmara no mu pɛ, na mebɔ Onyankopɔn homɔden sɛdeɛ mu nyinaa moyɛ nnɛ yi. Na metaa ɔkwan yi de kɔɔ wuo mu. Mekyekyeree mmarima ne mmaa, na meyii wɔn maa wɔde wɔn kɔguu afiase, sɛdeɛ ɔsɔfopanin so ne mpanimfoɔ nyinaa di me adanseɛ. Wɔn nkyɛn se na mekɔgyee nwoma sɛ mede meekɔma anuanom no. Na mekɔɔ Damasko sɛ meekɔfa wɔn a wɔwɔ hɔ no nso nkye nhoma mu maba Yerusalem, na wɔatwe wɔn aso. Mebaa sɛ menam kwan no so, na mebɛn Damasko no. Ɛbɛyɛ awigyina no, mpofirim, hann kɛseɛ bi firi soro hyerɛn bɛtwaa me ho hyiaeɛ. Na mehwee fam, na metee nne bi a ɛsee me sɛ, Saul, Saul, adɛn na wotaa me? Na mebuaa sɛ, ɛyɛ wo hwan yɛ awura? Ɔka kyerɛɛ me sɛ, ɛyɛ me Yesu na asraani a wotaa no no. Na wɔn a wɔne me nam no hunu hann no deɛ, nanso wɔante deɛ na ɔne me kasa no ne. Na mekaa sɛ, ɛdeɛn na menwo Awurade? Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, sɔre kɔ Damasko, na ɛhɔ na wɔbɛka wɔ adeɛ a wɔahyɛ sɛ yɛ nyinaa ho asɛm. Hann no animonyam a ama manhunu adeɛ nti, wɔn a wɔne me nam no sosɔɔ me nsa, na wɔde me kɔɔ Damasko. Na ɔbarima bi a ɔfrɛ no Anani a ɔfɛre adeɛ, sɛdeɛ mmeranteɛ a Yudafoɔ a wɔwɔ hɔ nyinaa bɔ no din pa, baa me nkyɛn bɛgyinaa hɔ ka kyerɛɛ me sɛ, onua Saul, hunu adeɛ. Na ɛdɔ no ara mu memaa m'ani soɔ mehunu no. Na wɔkaa sɛ, yɛn agyanom Nyankopɔn yi wo ato hɔ sɛ hunu nnipa a ɔpɛ, na hunu ɔteneneeni no, na tenenee bi firi n'anom. Na wobɛyɛ ne danseni, na woadi deɛ woahunu na woateɛ ho adanse akyerɛ nnipa nyinaa. Na afei, adɛn na worekyinkyin mo ho? Sɔre ma wɔmmɔ wo asu nhorow bɔne, na bɔ Awurade din. Na ɛbaa sɛ mesane mebaa Yerusalem na mebɔ mpaeɛ asɔre fie no, adeɛ tɔɔ me so, na mehunu no, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ma wo ho nyɛ hare na firi Yerusalem ntɛm, ɛfiri sɛ wɔnnye w'adanse a wobɛdi no me ho no. Na mekaa sɛ, Awurade, wo ara wonim sɛ wɔn a wɔgye wo die no, mede wɔn me gu afiase, na mehwee wɔn hyiadan nyinaa mu. Na wɔnhwɛ wo danseni Stefano mogya aguo no, na me nso megyina hɔ, na mepene so, na mehwɛ wɔn a wɔkum no no ntadeɛ so. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, kɔ, na mɛsoma wo mafiri ha akɔ akyirikyiri amanaman mu.
Na wotie no bɛduru asɛm yi so, na ɔmaa wɔn nne so sɛ,
yɛsɛ onipa firi asase so, na ɛnsɛ sɛ wɔtena ase.
Na wɔreteateam na wɔreto wɔn ntoma gu tu mfuturo gu ahunu mu no, ɔsafohene no hyɛɛ sɛ wɔmfa no nkɔ aban mu, na ɔkaa sɛ wɔmfa mprɛm bisa no, na wɔnhunu adekɔdeɛ a enti wɔbɔm gu ne soɔ yi. Na wɔde nwanhoma dwere no no, Paulo ka kyerɛɛ ɔha so panin a ɔgyina hɔ no sɛ,
mowɔ ho kwan sɛ moka onipa a ɔyɛ Romani na wɔmmu no fo mpira anaa?
Na ɔha so panin no tee saa no, ɔkɔka kyerɛɛ ɔsafohene no sɛ,
ɛdeɛ na worebɛyɛ yi? Hwɛ, onipa yi yɛ Romani.
Na ɔsafohene no ba bɛka kyerɛɛ no sɛ,
woyɛ Romani a ka kyerɛ me.
Na ɔse,
aane.
Na ɔsafohene no buaa sɛ,
me deɛ, ɔman bayɛ yi, mede sika pii na ɛtɔɔɛ.
Na Paulo se,
me deɛ, wɔde woo me.
Ɛna ntɛm a wɔn a wɔbɛbisa no no firi ne nkyɛn. Na ɔsafohene tee sɛ ɔyɛ Romani no, ɔsuroo sɛ wɔakyekyere no. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔpɛ sɛ ɔhunu adekodeɛ nti Yudafoɔ totona no no mu nokorɛ nti, ɔsanee no firi ne nkye homa mu, na ɔhyɛɛ sɛ asɔfoɔ mpanin ne wɔn badwafoɔ nyinaa mmra, na ɔmaa wɔde Paulo ba bɛgyinaa wɔn anim.